Bayo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe studio tamani oɗo sa saki ko mawɗo Ousmane Dicko haalantan kabaruji gonɗiɗo ɗi ƴiwde maison de la presse ila Bamako. Hono Banque Mondiale holli keño ko tonggui ko e ley lebbi tati ƴaɓɓiɗi ɗi dow kabaru Sahal Mali. Tongande nde andini no région ngaji Sahal Mali ɗi gorri caggal lebbi jeenayyi ko kawra deƴere e dewrin tenangal siñinako. E wi hooreɓe Banque Mondiale yimɓe Sahala na gondi e heɓude Mosala ɓe ittade dimme maɓɓe du e deƴere ka wartan. ana ɓuuri dow sukaɓe ujunaji ɗiɗo e temedɗiɗo e capanɗe jeeyon somɓe ñaw sida de Mali e ley ko hoorejo arkat sida andini beetay hande duuɓi ɗiɗi hikka adadu ɓe sida nangata ana wondi e ɓeydade e wi makko. Wayda kawral ana dow adadu hono mo naɓoɓe hijjore kaani hokkede hitande 2016 nonno agence ngaji ɗi mbi ministére hana muɗude juuɗe muɗe e no feccirte ni yeɗi kabaruji goni sembe ɗimin dokkata on kikiɗa ko onde bisimilla mawɗon e dow studio tamani. Banque Mondiale holli keen ko tonggui ko e ley lebbi tati ƴaɓɓiɗi ɗi dow kabaru Sahal Mali. Nanno tongande nde andini no région ngaji Sahal Mali ɗi gorɗi caggal lebbi jeenayyi ko kawral deƴere ngal siñinako. Nen noon nde holliti du ko heewi heɓama caggal siñigol kawral ngal ka noon fa hande juuɗe saahi ana kani ñorede fa ndenagu e moƴƴingol gollirɗe laamu ɗe keɓa laatade. Kedɗenna Mamadou Samba Seyko fa ɓeydoreɗen faamu
rapport o holliti wiide rafu ndenako o woni ko ɓuuri fuf canede hoore no yawiri fay yimɓeɓe ana hooli wiide no ɓoyri fuf ndenako o heɓete. Rapport o holliti wiide ɗum dow laawi moɗɗi e nder lummoji ɗum ɓuuri fuf matede fa han e ley heeño ngo hollitama e ley hitande 2015 nde koreji remoɓe hewɓe mbalirama awdi engrais ji e kaaki golle ndema koreji capan tati e go'o ley temedere nder gawo capanɗe nayyi e nayyi ley temedere nder région Tumbutu. Kamɓe paabaɓe kolliti wiide ballaji ɗi ana famɗani koɓe kasindini ko fa hande ley rapport o hollitama fay so ɗi kewali won ballaji ɗi mbaroɓe dabaji ɗum gaɗana to gawo ton goto ley sappo woni keɓuɗo balla to Tumbutu ton ballaɓe yonali fay goto ley joyyi. Bangal ngure kay heeƴo ngo holliti wiide ko ɓuuri feccere galleji ɗi keɓi balla to kidal ton hakke galle goto ley tati woni keɓuɗo balla ngure. Bangal mawgol nokkuji kay rapport o holliti wiide moƴintigol cuuɗi l'école e kañe ɓulli en keƴali yimɓele ɓe fewi.
E wi hooreɓe Banque Mondiale hollitingol ko tonga ko ana hasindina saabe de ɗum walla hono gikkande fa wonɓe région ngaji Sahal ɗi gurda no moƴƴiri. Ndenno ɓe ittali du dimme maɓɓe deƴinare ka waran wartude ko yaawi. André Marie Taptoué nono joɓɓino golleji Banque Mondiale joɗiɗo ɗo Mali ɗo wonko haalde Oumar Waygalo. Kedɗena Mamadou Samba Seyko.
L'objectif de la présentation était déjà de montrer
fanda muɗum hollitinde yimɓe wiide hewti ndenagu heɓama eɓe mbawi gikkanade ko heddi ko saabu yimɓele ɓe jaati kolliti wiide kamɓe e koye mabɓe ɓe maati waytere kabaru ndenagu o iwde rawanen warde hikka. Ndenno yo humpitinde yimɓe banggal ballaji ɓe anda wiide projet ji ñafoji jama o ana woodi banggal ndema feccugol ngura e kalisi kawaru ndu ana fewti e kala gollanoɓe ndenagu leydi Mali ndi wono gouvernement o faɓotoɓe yiriwere fedde FAO e kala golliɗe Nations Unies eko nandi mun en ɓe pamma wiide fayso golleji ɗi taaɗi eɗi gondi yarde yesso seeɗa seeɗa ko heewi heeɓi lawol nder Sahal leydi Mali
ndi.
Kala ko jiɗɗon famitade poɗe fa e dow bemel amen Facebook na Twitter do studio tamani. Ana ɓuuri sukaɓe ujunaji ɗiɗo e temedɗiɗo e capanɗe joyon somuɓe ñaw sida ley Mali. Yo arkat sida sifani en ka haala beeta e hande ndenno docteur Dambele Bintou Keita wi duuɓi ɗiɗi hikka sukaɓe ɓe ñaw sida nangata ana gondi e ɓeydade ley Mali. Wonko haalde e Imrana Kilou Mayga keɗɗenna Moumine Sendebu.
Miron mbara joni sukaɓe ujuneron e temedoron e capan nayo sawrotoɓe sida. Min tawi kittike sukaɓe joguɓe ñaw o ɓeydiki saabe ɗum yitama e sukaɓe teme joyo. Min jaɓata sukaɓe goɗɗi keɓa sida saabe e ɗum wawi haɗede ana wawi haɗe pati sukaɓe heɓa sida. Ko ɗum fu dawrana sukaɓe iwoɓe duuɓi ɗiɗi warde duuɓi sappo e ɗiɗi. Le gurdam maɓɓe fu ɓeɓen kaani ɓamde safare gila duuɓi ɗiɗi maɓɓe tama ɗum yo gurdam lobona ñaw o haɗanɓe wattuyaade école jaati batte mum jande maɓɓe ana wawi bonude e men fu ɗum bonanta en fu eɗen kaani dawranade ɗum.
Guɓal député en kessal ɓangi ley assemblé golle maggal yo saganade se faabade hono golleji kanake leydi ndi. Hooreɓe ngal ɗo guɓal mbi wona imminde hoorejo assemblé hannden o joƴƴinigal. Kanko Moussa Tembine hoorejo maggal wonko haalde Adama Amadou Haydara keddana Umar Waygalu.
Ce sont les groupes parlementaires de la majorité.
Yodon walde wondude horeji leydi ndi onno wonde le Assemblée nationale to. Wakkati jono miden gondi e darnude de do walde famin paabo hono golleji di horeji leydi ndi wonti e gollude di. Yimbel wobbe anto njaaru yodon jambi fewtude e mudun en non sabi de wonti dalaji ngodunode hakkunde amen on minen député e gobbe to Assemblée nationale to. Dum hawri du miden gondi e darnude de do walde. Farde di do tidalaji wadde ja tawi min bami anyaaji darnude de do walde ka yimbel wobbe antone pama yodon kulle didi ko walta tidalaji fu wala dum wono ko min anni darnude gal do gubal min anni ki dun ko boyi
hono wayde kawral do anado adadu mo nabobe hijjobe hitande 2016 de kani hokkede maliyot ujinaji jenon hijjobe ngoni jamirana fa hitande hikande 2016 de yoni ko mali yamirana naba nena lamu o naban hono hijjobe ujinere e temede jeyon nono nabobe hijjobe du ndokete ujinaji jeddo e temede jeyon peccira hakkunube e agence ngaji yogaji dimbi lamu o hana nannude hundo ko mudum e ley no feccirte ni hono secrétaire général fed daraninde hono hijjore nde wi hikka burdinal wadan e ley feccorden nono kanko Amadou Mayga wonko haldi e mum Mohamadou Touré keddana Mamadou Samaseku
Ministère tabaki sariaji gondudi gila ko fotti dubi sappo pawidi do feccugol yimbe hijjobe hakkune agence ngaji dum hayni keme watunde feccugol hijjobe hakkune agence ngaji le saria hani wadede ben dokkimital kuru kollitoru ministre hore mu wadi feccugongol ben dardimi mi jabira dun non ministre o bami yimbe teme tato ko lamu hani nabude makka ka joni o mo wondi e jillade e ko agence ngaji gollonobe ko e mun kani hokkede jon e agence ngaji yogaji tini talkurundu wobe tini nay sabe de feccu gongola ana wadde wattu fu do golleji lobbi agence ngaji di burdo fu nabude yimbe kewbe be yimbe mu hani burde hewde ko waddete joni yo won tottobe yimbe mu agence ngaji goddi dum wana ko wodi feccu gol hikangol gasay dum wada kali sari
studio tamane lande ke ministre do odo kabaru ka non kany hore ka subike modudi jalo
Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben famata hono commune gallure motinde malama hitande fu wallirede hono jawdi projet ngaji mudum batte latade le ko pakum faabato ko. Nen go hejo ana yafa e milliard goto e millioji chapantati CFA. Oda kabaru martinama kumpa bete hande moti le batu totere gollirde maunde communeaji de. Nen mo mer moti o wi jawdi ndi faabato hono golleji teddu bangal senan le commune moti o. Maternité du woni suudu dogotoro rewbe to gawoto du ses ni sey ser mahidu hurmitama kenye du suudu dogotoro rewbe ana jogi hono cuudi tati gadanaadi lesoji kaaki jibinirti kanyi e arkilaji e wi horejo projet sey ser o suudu dogotoro gawondu jabbike li lebbi joji jabbidi di barmube e walde noga e je non kanyi e temedere e joyon be kasara lawol masimbini hejabe osha njahi alarbare de to gundamto le region tumbutu be jido yi hono e lami be ton fa be pamana no kabaru neddaku worri ton be kaldan du e do dabare le batu arano faabagol hono caldi neddaku hedi ton o nanon gollirde ndiyam kulikoro du wadi kenya batu o kala hani daranade le keban ndiyam keban ndiyam ceni dan nanno dan ndiyam ceni dan ana hani hebede nokkuje ton fu di golleji mobudi hono gollirde ton communeaji kanyu baale hala nana e region o yo yubbinde hono hejo cenam a idado elei fa mono fu heba hono hokkede nyamri le region segu o beban dentorgal nyamri leedi meden hejabe mudun jehi ton fa laami be ton pammine ngaran wadde juude mudde e le ngal do dokal mere mere nenno be jondoro e be ngara yodo kadude di do kabaruji kedde hedade yewtere maane yeso yo ji yontere warode